rakkin virusi corona wala bumma presi danke ode fanno era tamsasu gargare rajira gareni dida dunya wala bumma presi falmu reporters without borders you can gazete sota dangari nu gurejiramu lakkoti biyota halli sani gazete sota mijate tiqacha demu kabeksi te jarmian kun ode fanno era mo baballata de nejera gabasali sabrian baskaru morodatu deisa
akka isti garen gabasota danga hinkamne yokan reporters without borders jedetti barana bara corona kana kalafo ya insa hala wala bumma presitin waggotan darbanirra jijjira mitinnon mudatus akka wali galatti garu wala bumma presi addunya ammat gadibuata bijottan nordic jedamani bekaman barana wala bumma presi mirkane sudan sadakka olanarra jiru biyyi Norway barana waggashana fadat biyya ibato ko sabbeta makeeta tokko farra jirti korean kaba ibato ko sabbeta fa irratti arganti turkmenistan china ni fi jibutin waldura duban korea kaba hordof brazil is venezuelan sadarka ibato ko tokko fadat ibato ko fi afotami sabbeta farra jiru biyyoonni kun lamman biyyoota waa'ee korona ilaalchise hoggantoonni jara odeeffannoo sirrii hin taane facaasaa turaniidha gocha jaraas gaazexeessonni bareechanii saaxilaniiru biyyoottan akka iraan ijibtii fi aljeeriyaa keessatti aanga'oonni mootummaa dhimma koroonaa irratti gaazexeessota wajjin gargar ba'aniiru akka pooliin adeesi meevil dubbihintuun garee reporters without borders jettutti biyyoonni biraasi dhimma adda addaa irratti gaazexeessota hacuucaniiru
Even though there was a lockdown throughout the world, journalists were more attacked on the ground. Those covering demonstration, those on the ground covering were arrested more often.
Sababa koronatin biyya adda addaatti cufiinsi jiraatullee gaazexeessonni mormii adda addaa gabaasaa turan miidhaan irra gaheera. Hidhamaniirus akka gabaasni garee Reporters Without Borders dabalee ibsetti Awurooppaan bahaa fi Ameerikaan kaabaa haala gaarii galmeessaniiru. Biyya gamman keessatti finxaaleeyyiidhaan gaazexeessota irratti rakkoon uumamullee. Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhaabbanni miidiyaa tokko tokko dhimma koroonaa irratti odeeffannoo dhugaa hin taane tamsaasaniiru. Kaan immoo dhimma koroonaa tuffiidhaan ilaalaniiru. Afrikaa keessatti bifa adda addaatu mul'ate. Burundiin, Seeraaliyoonii fi Maaliin fooyya'iinsa galmeessaniiru. Sababa rakkina Tigraay keessatti uumameen Itoophiyaan sadarkaa lama gadi buutee 111 irratti akka argamtu gabaasni Reporters Without Borders kun agarsiiseera.